walumbi kubata sasira chokanga nze kya sabwenti mwenja kuneta mwa mwabaine mize mishyamu ndi wakubanika nokonde yabasajja mumwe abesoma soma nga yakwanja omukazi bwati neragalaga sebwanyo boneda neda obuntu bwe butyo bwe buine mize mishyamu ejitasangika werinda komire kumuka zezije mbuku kuse saga doje mukunyiga nyumya kubyenda linda bie sajja bwakulo owukwana bwe soma soma zemundeke mbulagire kutujeke mpawa obusajja bwakulo owukwana bwe soma soma keyo kunonya chenkola mpangisa kayumba ngako mbanyina kupakasa ngakwesa buli kipolo okusasula wensula mposi nokuba obulungi bwe mala okubifuna nonya yandago mukwano kubanga kyatutonderwa sikifudde konzo bankulese munju gye napangisa era nsigala nkuwa ekitiibwa kubanze mbankufumbira kyokanga mmanyi nti mwattu wogula akatungulu nengula y'olunyanya bambi awo kibeera wakiri naye mulimu obusajja ng'obwo yadde gama y'otuta ekalemewako okuleeta kyokka nekeeragalaga kakeera kumakya kuzunga oludda nekegayirira munfunire ekikumi bambi negulire sipotisi ekikeekyo mungu nkusaba okubumponya bwe buine mize mishyamu ekitasangika ate nga bw'aba akukwanye ekizibu okumumanya nandisabye mmwe n'abakyala kwerinda nga gy'osula lw'oba ng'ofunye akasente okasanga waufu kubanga bumanyi okuziba buti nkuula emifaliso bumanyi n'okulya ekiremba bubalinda ne mwebaka wakayina ekikeekyo maama nkusaba kefuulire emitima givunze woowe bwe bulya n'ebisiyaga abaana booleka awakaawo gwerinda lw'oliseetuka lwekeevaamu okgulayo omunnyu konna ne kazimba akati n'obukooti obubajjula eno wabula bubeera bukulu sajja bwakulo owukwana bwe soma soma zemundeke mbulangire kutujeke mpawa obusajja bwakulo owukwana bwe soma soma zemundeke mbulangire kutujeke mpawa temukwata bubi mikwano tinaze kubavuma mbadde ku busajja bambi ngamba obwesomasoma munzeeka nnina emmotoka era njagala nkupangire kyokka ng'olumu omugagga asuliramu enva ewaka babeera n'obusaati gundi bubeera bwa kampuni leero bw'okalaba muono tuli okasanga mwadamu engatto eziyambalwabo zo zaabulwa sitookisi oluggyamu ekigere bw'ati ojulira nakudduka nga watuuseeko gy'asula eyo ojulira nakwegoga kyokka byesoma nno bingi mbwera ayagala kutengule nze nayiza abasajja nange ng'ojjira mu kwesoma mbanzuula ekituufu ky'oli ayinawo teyeeragalaga kankugire naye nja kudda mbadde essaala ky'olaba abaagalwa nsabye nkomaawo paka we tulisisinkana obusajja bwakulo owukwana bwe soma soma zemundeke mbulangire kutujeke mpawa obusajja bwakulo owukwana bwe soma soma zemundeke mbulangire kutujeke mpawa soma zemune kemulangire tuje kempawa kusacha bwakuno obukwana bwe soma soma zemune kemulangire tuje kempawa kusacha bwakuno obukwana bwe soma soma